louder.
Chidimentary Nyasubi.
Usipate muda kujilaumu, nyakati ngumu huazidumu. Usifike hatua ukanywaga sumu, wengi wanakutegemea. Uzitoa ndoto na majukumu, nyakati ya furaha kwako haidumu. Kila mlango ukiugusa kwako mgumu, Mungu atakutendea. Usimwambie Mungu shida kubwa, yambie shida una Mungu mkubwa. Usimwambie Mungu shida kubwa, yambie shida una Mungu mkubwa.
Amen, 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 nini ghetto player. Amen, 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 nini ghetto player. Amen, 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 nini ghetto player. Amen, 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 nini ghetto player.
Tuepushe marafiki sumu za nyoka, utuinue mioyo yetu ikidondoka. Tupitishe njia ile ilonyoka. Uko mtani na hauna kazi, uliachika na wako mpenzi. Hii dunia inakudrive crazy, Mungu atakupa bora. Haupo jela, hauna maradhi, sio nyumba, hauna gari. Amini siku itakuwa shwari, wakati wake ndo bora. Usimwambie Mungu shida kubwa, yambie shida una Mungu mkubwa. Usimwambie Mungu shida kubwa, yambie shida una Mungu mkubwa.
Amen, amen, amen.